lesha, unancholesha, unancholesha, unancholesha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, miri mpenda toto la mturika niriza. Nilimpenda kweli ndo maana liza, wala nipende kushima penzi shamaliza. Nimechoka kila siku kupembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajua mimi nitadata. Sevi na pusha wangu nishampata, asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.
Unancholesha, unancholesha, unancholesha.
Usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, nilimpenda toto la mturika niriza. Nilimpenda kweli ndo maana liza, wala nipende kushima penzi shamaliza. Nimechoka kila siku kupembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajua mimi nitadata. Sevi na pusha wangu nishampata, asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.
Unancholesha, unancholesha, unancholesha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, nilimpenda toto la mturika niriza. Nilimpenda kweli ndo maana liza, wala nipende kushima penzi shamaliza. Nimechoka kila siku kupembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajua mimi nitadata. Sevi na pusha wangu nishampata, asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.